zenwap.com.
Nakozimu pano o
has beats on the 1-2.
Ulesho kuchiche vyonza mtima wako winga fwana. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende. So they do lale. Now she bought him to my bottom, see your sale. They try to teach you a ode. I look in Tanya Pavanobe. Come up on a Kumula Badetti. They could take a particular baby. We did them do it. Now we go. See ya in Siende. Ulesho kuchiche vyonza mtima wako winga fwana. Ulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msiende. Chekanga jireti unachufa kumkoshira kama jira patanga buleti ulesha kuipampa kulira hawe chalo tachiwama tachasukawe taba kupom change kumona wanakwe icho chonza chida finowe msia ende patumaku laipa na pejonse msia ende ulesha kuchiche vyonza mtima wako winga fwana. Ulesha kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende. No.
Kobe Brown.